Triseca Production.
Nimepada from call, tuende kwenye gambe. Kwa wakusimamie show, nende na wapambe. Leo watakoma, kichwa kiko haye. Si unanistoma, si nagashaye. Ambisa uko wapi, utane Masaki. Chukua taxi, wanishi ngapi. Huku kumewaka so kitoto. Tunafunga mwaka kwa mitoko.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby, baby.
Woko wapi wale, wale taka shinana na mi, mi. Wana wako vile vile. Mina panda wako wako chini. Tudie chia, sunajua tena.
Mambo
bam, bam. Tufurahie, tena tufanye mapema.
Mama shum, shum.
Leo watakoma, kichwa kiko haye.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby, baby.
Kiki kimia tupa kule mama, let's just dance. Kwa leo auto kwenda bulo sipo nipa chance. Soku sexy, no ni kudance na kubugi. Kino chako na tikate na tadu na makusudi baby.
Mifkoni sijali ni na mavumba. Nikobwi kichwa kinaza kuyumba. Ibe juno chuo gano mejifunza. Bili ya chunga mzigo waku wangu sha uchunga.
Zero distance kwa chikabisa. Wanapo kunyemelea wa matozo wanantisha. Na tena sipati picha zile kweche kweche. Ili patilikisha baby.
Kichwa kiko haye. Kukume waka so kito. Tunafunga mwaka kwa mitoko.
You're my lover, lover. I swear you they make me crazy. Baby, baby.
Leo watakoma.
Ambalulu, baby.
Si unanisoma, sinagashaye.
Kino chako na chokate na tadu na makusudi, baby. Na tena sipati picha zile kweche kweche. Ili patilikisha baby.